mateka baba kubiromu wa politicians kundi bamukutte ngasure sawo yebi kutamuchi mumwara ngadamu akaba uyo mumulike muntu wange ati we muna musibanya na mpaka rudu kubanga neka aina ya abana batano awulite kakati embere eyo nayo neremesa abasajja n'abakyala okukola emirimu gyabwe obulungi naye nsaba ne bapotishans weba muzeeyo obereke bino byenjogera njagala mubitwale olw'ensonga kyekibuga kwena kyaffe ate obuyonjo butandikirako gwe ne bubonaawaki awalala